Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Oh, yo!
Phone ngiri ngiri hello anyway. Kuri kuti ngiri kufuna we. Poro tenga takisi. Niza buena niri pira niri na fifi. Where are you? I wanna see you, babe. Nde sirwa no kulande. Pepe boya jira, baby. Nde ku fire, baby. Didi nde iwe mune isa, baby. Binde kulo lela, baby.
Mopau.
Nafaka London weather. Guatalala, Guatalala ni use where you are. Guatalala, na ponga ni vima lebia. Guatalala, mandunde tututututuma. Guatalala, London weather.
You are my sweater, nakufimbana, bomba. Na udu baby, you matuve. Baby, we like a friend of Titanic. Baby, you my sweater, maduve. Maibula mketi, ma udu kufimbana na kumutu. London weather, kalanji fire.
Kalandanya music promotion.
Uchi saunga fue, na papata saunga fie. Ne bonjonta no murio, ne fuaya fie, wevo wise kuno. Ninjojo kuno ambo wisi kishi kwete pono tulo. Konjenshe ni haripwe misebo java mumuru. Pero guatalala. Ula prova ita baby. Nga tuli babiri. Teki mbepesha na chiviri patari. Diti nkumbwa na mambi uko. Dimi bapepa vefinsuko. Mwewa baby ni nachoro. Agife na umfano tulo. Nafaka London weather. Guatalala ni use where you are. Guatalala, na ponga ni vima lebia. Guatalala, mandunde tututututuma. Guatalala, London weather.
You are my sweater, nakufimbana, bomba. Maudu baby, you matuve. Baby, we like a friend of Titanic. Baby, you my sweater, maduve. Maibula mketi, maudu kufimbana na kumutu. London weather, kalanji fire.
I'm sorry baby, achiva ko emergency mwandi. Mwana fio mwibiru ne mfase mpepo ya chinchi tabadi. Mupepi pepi no kulirane. Mayona nwala kan kulirane. Nwale shiku pa window ni wono na tapu afya waturi ya we. Wakita window we.
Mopau.
Nafaka London weather. Guatalala ni use where you are. Guatalala na ponga ni vima lebia. Guatalala mandunde tututututuma. Guatalala
London weather.
You are my sweater, nakufimbana, bomba. Na udu baby, you matuve. Baby, we like a friend of Titanic. Baby, you my sweater, maduve. Maibula mketi, ma udu kufimbana.
Download more music on Zambia.